tera usafite ubwoba zishaka guhuka nafashe imizi yo gusenga saba imana igira ikinyereka kuko rurimo ruraka rugiye kugura umuna Kuchanganyikiwa nimependa.